Yunga bilibitio chitongole cha government, cha Uganda National Lottery and Gaming Regulatory Board. Kidabude bana Uganda ku company za betting ezaba fede ezongedde okumeruka wo mugwanga. Senkulu w'ekitongole kino Dennis Mudene asinzidde mu lukungana na bannamwire ku kitebe ky'ekitongole kino e Bugoloobi n'agamba nti abantu abasoba mu 20 be baakakwatibwa nga bakolera ebweru w'amateeka era nti ensimbi ezisoba mu 8,000 n'obukadde 77 ze zaakanunulwa okuva mu bafere. Mudene agamba nti ebyuma ebisoba mu 77 ebyayingizibwa mu ggwanga mu bukyamu nabyo biboyeddwa mu bikwekweto bye bakoze mu bitundu ebitali bimu.
You must be able to have a system that monitors machines you are supplied, so you know where these people who do that kind of assembly do not have that technology. So we must monitor where these machines are, what they are transacting, so that we are able to protect the people. We have prosecuted 24 cases, and out of those we had 21 convictions. We have 3 that are ongoing, and out of those 19 are Ugandan nationals and 5 are Chinese nationals. So we still have some operations ongoing where we identify other suppliers that the team, the investigation team and enforcement team.